Scheiße.
Tschüss. Vicky Pondis.
Yeah. Boozer.
See your smile. See your body is don't lie. Why you find hope? Now I'm on your case, now see my life.
See that smile. See that body, hips don't lie. I'm so fine, oh. Now you on my case, now see your life.
Ipe hata namba yako, mina kupigie.
Acha pupa yako, nipe muda nifikirie.
Shaunga iPhone XS unadai bado. Trip ya Paris unasema bado. Begi la Chanel unadai bado. Unanikomoa mama hadi bando. Niambie mama utakalo. Niambie mama usemalo sawa. Cause I'm so in love mama utakalo sawa. Niambie mama usemalo sawa.
Zijune.
Oh yeah. Basi nkomo nimalize.
Zijune.
Alright. Basi nfilisi nimalize.
Zijune.
Basi nkomo nimalize.
Zijune.
Basi nfilisi nimalize.
Yeah. Oh yeah. Yeah. Oh yeah.
I know what I got to make you fall in love with me. I know you don't love me. I know you just want to top it. Bye bye. Mapenzi shamba uyapande uyavune ebwana we. Mapenzi kulisha na nilishe.
Sema weni pokon, 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 nyoko. Kama mzigo uko soko, 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 soko. Sema acha longo longo. Nisijiri hirit, nisijiri hirit.
Acha foka foko, 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 foko. Lazima tuboke mito boko, 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 boko. Mwenyewe mija kwenye mboko, mboko, mboko.
Niambie mama utakalo sawa. Niambie mama usemalo sawa. Cause I'm so in love mama utakalo sawa. Niambie mama usemalo sawa.
Zijune.
Oh yeah. Basi nkomo nimalize.
Zijune.
Alright. Basi nfilisi nimalize.
Tena,
tena, tena.